I got in it. Congo Records for Records.
Nyonyesho na mama
kwa
unasemaje
mama ni mama
wampieni walo nje waje waione nchi wapinzani wa feki jani kibichi wakija wazungwa peni kadi za VIP naonyesheni masamia ka kituo cha utalii sara ya afya inatufanya tunenepe hospitali kila semu ka vibanda vya viepe waja wazito wanapeta muimbili madakali wamesagako na zote kama ukitiri hey. Sio tu mwanamke wa shoka huyu ni jembe malkia wa nguvu yupo site kila pembe asikwambie mtu bwana mama ni mama sasa wecheza na mama uone utavopata lana
mama 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 uyo mama uyo mama uyo mama yetu mama uyo mama Samia mama uyo chapa kazi mzalendo wadilifu kwa vitendo mtetezi wa wanyonge pamoja taifa lisonge
Fresh out from NigerRemix.com.